naomba nionjeshe bana, nimechoka ngoja ngoja sana, nipite kwenye hifulana, tupate raha sote mama. Naomba nionjeshe bana, nimechoka ngoja ngoja sana, nipite kwenye hifulana, tupate raha sote mama.
Heyo, yo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote. Heyo, yo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote.
Mara ya kwanza kikuona, niliduwa, nilishinda nikitama. Unawa, mtoto uko mbele, sisemi juu ya nywele, slay queen figure nane, naomba niwe nawe.
Heyo, yo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote. Heyo, yo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote.
Nakumbuka tulikutana katika kitu cha basi, sura nzuri, figa nzuri na pia mavazi. Nikakuja nikitaka kuomba nambari, kidogo kidogo nashukia huko kwa gari. Hivi nami ndio huyo nisharuka ndani, jirani yako abiria ikabidi amehama. Konda leta fujo, sina shida fenda lipa, mapenzi yangu mimi nawe kweli ikajipa.
Heyo, yo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote. Heyo, yo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote.
Kila siku chatting, jet kaingiana, five nikaamka, mavazi nikang'ara, hoteli nikajisunda kabla hujaingia, kagua bina menu, staki chonga viazi, kila kitu ready, niko eagerly waiting, umbali nikakuona, mistali nikajipanga, mwanaume nikajikaza, yako tutabasamu.
Heyo, yo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote. Heyo, yo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote.
Takupa vyote mama, bila kipimo, mtoto umesimama, acha maneno, acha igizo, kam twende likizo. Takupa vyote mam jo, nivishe pete.
Heyo, jo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote. Heyo, jo unipe mapenzi, ukinipa, nipa, na mitakupa vyote.